dilwe ke mang ditaba o to go bala wena ba tole go mana o to go bala o dilwe ke mang ditaba le to go bala lona ba tole go mana ha le to go bala ba tole go mana ke tumile ka maka le sebela le aba ha ke maka ba tole go mana ke tumile ka maka le sebela le aba ha ke maka Abotile bolawa kelele me Oh ne bolawa kelele me Abotile bolawa kelele me Oh ne bolawa kelele me Abotile bolawa kelele me Oh ne bolawa kelele me
Tomela ke yona le kombo ke no moro moro o lele me wena o lele me wena o lele me wena o lele me wena ona la le chobisa o ruthano e tsha ona la le family o furale tsha ona la le chobisa Magamata, magamata. Kalabagala lele me. Fa, 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 fa.
Abotile bolawa kelele me. Oh, ne bolawa kelele me. Abotile bolawa kelele me. Yeah, ne bolawa kelele me. Le tumile kamaka le sebelale aba